Sengibona manje banegazi mina.
Igazi
lelaphala.
Lelaphala. Ekolkutsa.
Sengibona manje banegazi mina.
Igazi lelaphala.
Oh, boy, I'm uyabuya usendleleni uyabuya ohoho
Oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy.